Abo buyinze busoga bategeezesa nga bavuddeyo n'amateeka kw'ossa ebiragiro ebigenda okukangavvula abazadde abatasindika baana ku masomero kw'ossa abo abakyobola eddembe ly'abaana. Bino bye bimu ku bibala ebivudde mu nteeka eomeddwamu omutwe ekitongole's Platform for Labor Action, manyiddwa nga Business and Community Actions to Eliminate Child Labor in Sugar and Rice Supply Chains, egendera okendeeza omuwendo gw'abaana abakosebwa emirimu egy'enjawulo abali mu kulima omuceere n'ebikajjo kw'ossa emirimu egigenderako mu disitulikiti okuliganga Kaliro ne Bugiri. Pulojekiti evuddeko omuwendo gw'abaana abakosebwa emirimu mu masamba g'ebikajjo n'emisiri gy'omuceere okendera okuba ku bitundu 4 ku buli 10 okutuuka ku 3-4 ku buli 10 mu myaka ebiri egiyise. Omukwanaganya w'emirimu mu Platform for Labor Action, Godfrey Kalulu, ategeeza nti amateeka agayisiddwa ga nkizo mu kunyweza eddembe ly'abaana e Busoga. Bino abyogedde mu kibuga Iganga mu kufulumya ebivudde mu pulojekiti eno nga wano Thomas Matendo, omubaka wa gavumenti e Kaliro w'asinzidde n'ategeeza nti atikadde konna bagenda kutandika okukwata n'okuvuna n'abazadde abatagoberera mateeka gano. Akulira ekitongole ekimanyiso kabasanyizibwa kw'abaana mu minisitule y'ensonga z'abakozi n'ekikula ky'abantu, Maureen Karungi, ategeeza nti kaweefube ng'ono ayambyeko mukendeeza ebikolwa ebyokukozesa abaana emirimu olw'okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso.
Reducing the child labor mu kitundu kino n'emirirwana the districts around it. So twagala kwebaza Platform for Labor Action kubanga bazza wano ne basanga nga abaana abali mu kukola emirimu gye batalina okukola nga bali ku 40%.